Lighter.
Leo niko out, nimekuja kutesa.
Fire. Moko match, kumewaka. Moko match hapa ndani kumewaka.
Uzim kisponi ya kibla. Inigri miurien kadi shock them.
Kani komboka wasibisha ni na wale. Fuguda kwa igem, mindo chizanga mala.
Tuko sherena itaki asira, itaki mabombo manika.
Yo lazima nipatikane,
okay.
Na kataska ama kane.
DJ Light upon the ass phone.
Nacheza kibazenga, kibazenga.
Yeah, yeah.
Stop it, stop it, stop it, calm down, calm
down. Yo, Paruti, VP on board, yo, Tesseban. Chafua, my friend.
Take a day on the beat.
Na gari, kabagazi, aka ganji. Sina kinywaji, zambiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amepeba, tipping. Is it me, or my drink is picking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vonulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leo na meza takama nitembe. Doni lewe mpaka nibebwe.
Leo niko out, nimekuja kutesa.
Nakataska ama kane. Yo lazima nipatikane. Nakataska ama kane. Pewa chupa usilambe lambe.
DJ Lighta.
Yo Paruti, VP on boy. Yo Tesseban.
Yo Pongpo.
Chafua, my friend.
Take a day on the BB.
Kane. Pewa chupo si lambe lambe. Wakichese ko pande kane. Ngango, whiskey. Hanjam mingi. Minataka joni teke toto. Namsupa tulewe hadi kesho. Shots, kamino. Boti, bodo. Chapa, toto. Ukimaliza, kiyo.
kubana Neza mchapa di kesho mchana Kako tips bado na kongeza shada Mini pe whisky vijia cheza tumabana
Mere, mende, pombe yangu siweke mchere Yona meza takama nitembe
Walla front and walla steer back a walla steer back a walla front and walla steer you fi do the controller steer when you dance on the land at a walla steer you fi do the controller steer back a walla front and walla steer you fi do the controller steer when you dance on the land at a walla
abam tiki jagal ukitingisha lighter abam tiki jagal ukitingisha take it down girl Take it down, girl. Okay, dig it down.
Abam,
take it down. Abam, take it down, girl. Okay, take it down. Take it down, girl. Okay, dig it down. Pick it up, girl. Okay, take it down. Bring it up, control.
Wait, that's who not play. If the news not right about this tomorrow, be done with music. Music. Lighter, lighter.
Yeah. The flat delegate. Manzela, friend Rick.
I'm in
the steer. Have you do the controller steer? Back a wall of front and wall of steer. You have to do the controller steer. When you dance on the land, that wall is a steer. Have you do the controller steer? Back a wall of front and wall of steer. You have to do the controller steer. When you dance on the land, that wall is
a bam tiki chan, girl. Uki tingi chan. Take it down, girl. Uki digi da. Pick it up, girl. Uki tingi chan. Bring it up, controller. Kill 'em too. Kill 'em to dance, kill 'em to up and down, basi dance. Kill 'em to dance. Usiogope, usi tense. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Then, dance. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Then, dance.
I'm in the steer. Have you do the controller steer? Back a wall of front and wall of steer. You have to do the controller steer. When you dance on the land, that wall is a steer. Have you do the controller steer? Back a wall of front and wall of steer. You have to do the controller steer. When you dance on the land, that wall is a steer.
Pinduruka, 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 ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Sema pinduruka, 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 ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Hey, with them, nita to papi to. Dati, dati, ama mami to. Kiweza, busu kwenye shingo. Munda, munda, kwa maringo. Pinduruka, 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 ma. Pinduruka, pinduruka, pinduruka. Kampa kata, nakupiga mako sema katata.
I'm in the steer. Have you do the controller steer? Back a wall of front and wall of steer. You have to do the controller steer. When you dance on the land, that wall is a steer. Have you do the controller steer? Back a wall of front and wall of steer. You have to do the controller steer. When you dance on the land, that wall is a steer. The way you want, who go one? Who go one? My baby girl. Take it down low and rewind. Misha sawa ya kwa tenda Uko kila kona kwenye club kaba tenda Jaro zako nazipenda Uki control kwenye club ukizi kwenda Baby dangu Ashi ya bad girl and everybody know Atu atu take it down to the flow Leo nataka tuku spend to my door Lufla, delegate, you already know
Moko match, kumewaka Moko match, apandani kumewaka Moko match, kumewaka Moko match, moko, moko, moko match
Ini last bota mat kwa kalenda Ya mamasta maji mabazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kali blaze Bentley na mabigi Nakunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi Kalale
Unakulanga Ferrari kalale.
Kusha mawe kahalwale.
Nini kalale.
Unaongea mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata vai mista. Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, wata bau dip. Bro man, kona daibif. Kalale. Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Yo, yo, yo.
Kalale.
Hey. Papa Fadela kime baki ni kuchengia statue. Na usiache ndula inje na unajot kwa faipu. Tuko up de na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue. Kem doli kunafanya gani dos daro. Papa God sunionyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeze bei ya bida. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your madam.
Kem kem mota guane wota by mister, kasi ganje haini saidi. Wata guane, wata bauti. Bro man, kona dai beef kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Okay,
kalale, hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka. Kalale, wanaumwa kiongea. Kalale, okwa
okay. Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata vai mista. Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, wata bauti. Bro man, kona dai beef kalale. Kalale, hey. Yati yati nini kalale. Kalale, hey.
Yoni man zele we right about now na chill na the king of the street himself. The hot club master DJ Laika.
Ni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Atiani unanga mali. Woshi ndo mehaya gari. Woshi nda nini na nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ashuka mami. Keja liomba mwaniki. Lukwa liomba tirani. Na kwa best villain na jidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu basu wautu. IG chocha maisha ya juu. Caption lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Niku chotwa chotwa na pinky. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Ati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Sota na unakata. Na tipia umeokoka unendanga chach. Unadai unachopa na unatabike. Miadi sijui mbona moko mangwai. Hama joni jaba zimeru. Ha, na ose mone shiru. Ha, na unapatika na daily stage ya lu. Ha, ay, 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 ay. Mbona ulichochana umebindai. Badu kona deni adia mayai. Ona mbaka tala inakudai. Zidi kujigamba. Hati weni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Atiani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
Dunduka, dunduka, dunduka. Dunduka, dunduka, dunduka.
Nanki pacha naipima pima naipanda na lima. Pima na ipanda na lima na ikichapa chona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey, dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Yeah, una sante ya punda una mateke. Nikikuna uta umo uta nastete. Wavewe jo zikipundi mska kokote. Wadebendo iso daba bazi tokote anadaikona sija tebonge madope anadain dizi na pandaka sni madoke scam fast nips throne and the kako be mangeus kuzi wana ball kuliko makoma
nanki pata naipima pima naipanda nalima nanki pata naipima pima naipanda nalima naikichapa jona dondoka hey, dondoka dondoka hey. Dondoka hey, dondoka dondoka
za matindi siti napokata panda buko za maringi kana piga shot nacha alama ya kidi nata piga nus daro atakani piri upiga nus daro nataka papiri atakuta mao double my therapy inajua umeiva jo kakinyaru na as umepeba jo kakibanki
pata naipima pima naipanda nalima banki pata naipima pima naipanda nalima naikichapa jona dondo
Panda zimeripo diniko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime Panda zimeripo diniko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Andi kwa magoti
Muslim kispo ni ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri miurien kadi shock dem Mambeko zina mwok ni mogatha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia ni memoka palma Nikipaa kila yut ni dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kimsnadi pochanyagu Militan nuari ya utu frontline
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Andi kwa magoti
Tome ni mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole Sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota Kona jigi 20 liter sim kama na ota Kumsuka sim kama na oda Kunagizia nikajipata tu matora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear Asha ni itadia menitolea jibag Fine figure ananivutia Mtoto kililia wembe unampati
Zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Andi kwa magoti
dana unauliza kautezana unapenda kunyonga sana unapenda giwa sichana ati wewe ni kichwa mbaya na ti leo nitaka dawa unapenda mama sana unapenda giwa sichana
Hainishtuwi lakini nimeshtuka Weni mwanaume umewekwa umefugwa Haunishtuwi na yo gari ya dadi Haunishtuwi na yo pesa ya mami Toka hapa, toka nani Unatulingia vile umeomoka Tulitoka kayole squeezy unaishu moja Haitwishtuwi toa ufala hapa
Na koshia demi yako mindyo mopsik Haikosi pia nyimna ni kopi Juleo zikitisha mindyo choki Na wendyo chali ama weni kadem Chunga demi yako minda kapeng Biro chwadi, mindyo matek Mpek, mpek, ndosi mwake mate Check, check, ndasi kule kake
Kigodo, chiga kuri ama dagi Kimai, unawari Andi kuharo we
Tanyo, kwa unapenda kuri ya dana Unaulizo kautezana Kwa unapenda kunyonga sana Na upenda giwa sichana Ati weni kichwa mbaya Na ati leo ntaka dawa Unapenda mama sana Napenda giwa sichana
ama jaba man na siezi katema kashada na kaglas kakupima fix your makeup itapanguza jemira see you later wesi mzing wesi king ataka ni kukazo sikaze kunyi weni mtaro nilizamo siku je 2 weeks na wawo ni judge tu sana na hawalipwi na mangezo be like
no. Vitisho highness tu uui muda utajua hauju uui Kila mtu anakujua kama choo ya gava Mbogi yako inakaa fruity sana No wonder manzi yako ananivuti yanga Address ni vile una address your father
Kishodo tiga kudira madagi Timai unaware nduku haruwe
Tanyo, kwa wanapenda kuria dana Unaulizo kaute zana Kwa wanapenda kunyonga sana Na upenda giwa sichana
Joana tunazaku zikishika zinaonesha kama twatwa napenda mangoko wamebeba manyagu na rorosa kengine kakuweko shego wako na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa kuzuko kuseso alafu tokwa
ndani shika nkapata lipika mete nkapiga kwanza segete na shikisha zangwete alafu nkatoa denje nkapigia madenge akanonesha corona ikidai nikifanje kusema nitulie jirani akaanza kelele kucheki rada gani napata kumbe ni lele nikajipimbembe zikaniweka lembe nikafika kwake napatanisha mea pembe akaanza na masharti ati nitoe shati hapo rada safi nkakula kama lafi kidogo tunabishiwa bana kwa nini nani na gutuka ni buga kana yuko kamrazi
ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa kusuko kuseso alafu tukutokwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa kusuko kuseso alafu tukutokwa
Mene kodolea macho, akatoto, I swear Na niko single, misi die is over Cause ako za kujingle, jingle, na kumingle Mina die ni kukembe, ni kudare Adi wiki kama kurino Misi jali na choma foto, ata kama wako Kijicho, alijifanya guiji kapatana na bigi katoka Kijicho, maisha yolo yolo na mayelo yelo, mayoyo
Na ni matoa, alafu ni makwakwa Na ni matoa, alafu ni makwakwa Na ni matoa, alafu ni makwakwa Kusuko kuseso, alafu tukutokwa Na ni matoa, alafu ni makwakwa Na ni matoa, alafu ni makwakwa Na ni matoa, alafu ni makwakwa Kusuko kuseso, alafu tukutokwa
DJ Light out the kit worldwide for the girl them
Swag, 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 hiya leo swag, 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 hiya leo swag Eyo saru nekuja na kifua, na cheki unatatizo nekuja kulitatua Ome toboa kwa life, nime toboa makua, ulitumia pazuri minki tumia kwa jua Pamba, pamba, pamba na niluku ya kikamba Pamba, pamba, pamba na siluku ya kishamba Weka Weka, weka, dandali na teta Najigamba mina juwa kupepeta Haumjui saruwe umeboeka Attention mina wateka Late night talks kuba woko maketepa Mental ghost no inaniongelesha Hiya leo swag, 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 swag Hiya leo swag, 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 swag Hiya leo swag, swag, swag Swag, hiya leo swag Swag, hii swag Swag Unapenda kujifanya unanijua So unajona weni niga wakishua Misi wale wakulete wa maua Mini blush ati be utaniua Tanyua, kamua Niko best, niko nakina wayua Karua, chafua Napendova junataka kufua Wanya kama unachuna majani Nikamuko kwa shamba la jirani Kitama Kiza miendani Usinite pepi nitehani Tanda, tanda Siku utanipata kwa kitanda Tanda, tanda Cheki zaru wa medunga nini swag Swag, swag Swag, hiya leo swag Swag, swag
So biggie biggie control. 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 So biggie biggie control.
Simamisha, weka kando. Hey naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka kamepigwa popo.
Wapi permit ya kubeba hii muziki? Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, kumpa mwiko afande. Anataka fimbo.
Roger that.
Ratatata, piga ua, hapana tambua. Sukuma ndani kama ya nasumbua. Haka soma kama mbuku na kaseti kama nuku. Tunavua luku luku tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya mevaa suti. Akele mwede Nicky Rise na masterpiece.
Zo biggie biggie control. 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 Zo biggie biggie control.
Nicky balance your right your left on your waist. Nice and slow, see complicated. What you gonna do if I touch you there? Truth on my dare, sit us on my hair. 1 foot forward, Johnny Walker, talk a sin city, Gamora. Suicide, mama, vena vunja, my bomb. Fanya justice, had your weak and your run. Oh God, panic, I wanted, not by CID. Na my auntie, wale wakilima, nina sifa. Ni kijiti kile ngori, majima, jiba, sikainama. Fanya ibada, masa kusaba, chafua rada. Kuna mbaya, utakipa. Just steaming, it's a pressure cooker. 24-hour economy, at two full of
dukes. So biggie biggie control. 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 So biggie biggie control.
DJ lights a gong, light it up again. Feel the girl them there. Feel the girl them there.
Staga, tunastaga tukimanga funga. Ikileso na dimanga shikonde. Utabebo na upebo.
Adi bombe.
Tunakunyo joma pepo.
Adi bombe.
Tunashinanga kwa temple. Lewa sendi kulewa kuchuchuma.
Ah, kulewa kuchuchuma.
Kate kemba ni wanze kukuruma.
Ah, I wanze kukuruma.
Kaushi mami wetisha motirima.
Ah, wetisha motirima.
Kulewa kuchuchuma.
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 Wa mbona tamina pena kukuruma. Kanu chrome na keshi ya tu irima. Nziki shika manzi nanga madrama. Silver boy bin na penda chuchuma. 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 You and you. When I went. Unapenda kukata waba. Kulewa I say kukata waba. Unapenda kukata waba. Lewa sendi kulewa kuchuchuma.
Ah, kulewa kuchuchuma.
Kata kemba ni wanze kukuruma.
Ah, I wanze kukuruma.
Kausi mami wetisha motirima.
Ah, wetisha motirima.
Kulewa kuchuchuma.
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 King, ah, yoka gina haha kuwa muna ding. Hini bukla imejama wazimu. Na hini party imejama wazimu. Ona ni kina akona frida. Na akona inati kuliko vida. Nagikoyo nengomu minda. Nagikamba nengomu kinda. Jetereire au mekahida. Kato wake nizoga jinda. Naka nika mechi mini tashinda. Walai gai mini tashinda.
Atipanga ina ita wakanga staga. Tunasaka tukimanga funga. Ikileso na dimanga shikonde. Utabebo na upepo.
Adibombe.
Tunakunye joma pepo.
Adibombe.
Tunashindanga kwa dental. Lewa seni kulewa kutichuma.
DJ Lighter. Skip. Skip.
Kidogo kidogo na siyo sana. Tiga bila kava buda utachoma nyama. Ni moto na siyo sana. nikipanda hit na kama kilea waba kidogo kidogo na sio sana ni moto na sio sana kidogo kidogo na sio sana ni moto na sio sana
ngoze liseme kidondo sani patox uva kaseme kikutoka ni pokot sponyo jole taka gabuda tu bebe tiki chunga meni dedi na nataka gondo jona taka stingo mingali tiki kwa nopo tiki tarimbo jole skizi ya kwa thong na sinili pigia tifiti bieng selimon E-O-U Mavojo ningori kuda cheki jolly pose Awa diki ni keko show duba zote wezi doze Duba ni bigi si touch saka 10-10 Duba ni bigi si touch saka 10-10
Kidogo kidogo na siya sana Tiga bila kava buda utachoma nyama ni moto na siya sana Kakipanda hit na kama kilia waba Kidogo kidogo na siya sana ni moto na siya sana Kidogo kidogo na siya sana ni moto na siya sana Mami yo, achana na mayo Nataka nikifika nishike manyonyo Yo Nasikia una minyo, nasikia boy wako jachanga mafinyo hey, Nina dudu, nataka kutoa kutu Nina njugu, na leo sina mutu Kanjanga kakorien, kitu safi mchulu bang Nusa kwanza nika safi ndoka bang Nikirungi kondani ya mutu Nikisafi ama nikimuzitu Cock, nataka ulambe cock Chok, na figani ya cock Kidogo, kidogo na siya sana Tiga bila kava buda utachoma nyama ni moto na siya sana Kakipanda hit na kama kilia waba Kidogo, kidogo na siya sana ni moto na siya sana Kidogo, kidogo na siya sana Moto, moto na siya sana
Anashikisha na thiongo Kumbe dem joni nge uso kedomo Wage domo ninge uso kedomo Kumbe dem joni nge uso kedomo Kana bago kana penda nga mdomo
Ni uswa gidomo na natupa mdomo Kana bonga chafu na kasafisha na omo Kana lia lia kanyamazishe na lolo Nongeza kapatia juka na washwa na hormones Kanibasha na kujanga na kiondo Na katanga mabia nyumki katanga mavodo Kala clash na na vibe na opondo Nataka tuka soup na samaki ya
kamongo Kumbe demjo ninge uswa gidomo Wage domo ninge uswa gidomo Kumbe demjo ninge uswa gidomo Ako zabe ya nashikisha na thiongo Kumbe demjo ninge uswa gidomo Wage domo ninge uso kedomo Kumbe dem joni nge uso kedomo Kana bubble kana pinanga mdomo
dogo moka nkachupi sezi kwambia rangi no kizua zogo bado tapanguzwa na cheza kiuba zenga chezi kamhenga no mani ya fandi anataka kasi na jui ku request adirachwa na kunyima ati kuna tatu kumbe budani ufuta jui ku request adirachwa na kunyima na bado anagawa na bado ya kutengi
maniga wamenyana kijapan niga saki niga Nigga fucking Manjeke wapike luku kesho watu kuje kambi Kurutu wanakutu minataka pako rangi Sima yo kitu kai minuka imeoza Akibonga shit mambia ende ya kaoge Kijana mpole smart occupation pickpocket Mange uswa meyo
Kumbe demjo ninge uswa gedhomo Wagedhomo ninge uswa gedhomo Kumbe demjo ninge uswa gedhomo Ako zabea na shikisha na thiongo Kumbe demjo ninge uswa gedhomo Wagedhomo ninge uswa gedhomo Kumbe demjo ninge uswa gedhomo Kana babo Kana penanga mdomo
Imagine place me na stay kuna bash every day Monday ngata, Tuesday ngata Wednesday na dos paka sato doluka Maybe kuna show, Sunday kapuka Nikifika story zangu simob na toa mic na folk sound Na retreat nika na die kurob na sakado kwa job Mafasona nifata utadhani ni mob Songeni nyuma niko na security musinioneshe Na roll na purity buda na najituma Sidai ma visiting mwisho kujituma Nikitoka visit heri Fatuma Dada yake Juma kwa heri misi dai kukuona na sirudi nyuma mwezi tatu ni jumbo unawashwa kwa utumbo umepigwa kumbo na morio kwa korido rungu kibao alafu toka ridho kesi badai twende tuchome maumbido kesho ni braka hako kwa doa anano haye zingoja juma ze leo ameno usimpige ridhe usimpige dush usimpige ridhe usimpige dush usimpige ridhe usimpige dush 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 kuna beef na karao cheki dush wacha madhara wana dush Uda uja cheki waki dush Sako saina na konda dush Dush, dush Usimpige ride, usimpige dush Usimpige ride, usimpige dush Usimpige ride, usimpige dush Dush, dush Na beef na karau cheki dush Wacha madhara wana dush Uda uja cheki waki dush Sako saina na konda dush Ati kujichanganya nikasi kulala jana Nazima stima tena masufuria bana Washamurika kuna ndai ndani nini kuchachana buda Sikitu ndani juu chini tukipita na mabati Pita bomani zina lili ya juangani Kumetokota tumbo kusokota vile naradika Ije na skuta na sezi kutopoka jubado stomoka What time confusion sidai kupotoka Sidai ma illusion nadai kuokoka Na washakolo adishetoa na toroka na waibolo Nini turudi kutokota na tumba wada na bleki na nyota Siko rada hadi kwa mota Kwa hii laisi mai ni mesota Najua niko na morio
Leta pombe kwenye meza za Usulize ngapi ngapi weja za za Pega yule dem sura ameweza za Na yule mwenye duda amejaza za Tukani kupati si upati na mayeng Kulewa si ulewa na mayeng Tuwizi raha mi upeleka na rieng Na kaweni arif pass kuja na kayeng Sini lembo kiuchafua bila huruma Tukiaribu pesa usituone huruma
DJ Paris
Lamba chupa Huku hakuna kulamba chupa Lamba chupa Huku hakuna kulamba chupa
Pewa kwa bili yangu pesa iko Kunywa kwa bili yangu pesa iko Lewa kwa bili yangu pesa iko Iko nini pesa iko Si tunalewa lewa Leo ni weekendi ni kulewa lewa Monday to Monday tunalewa lewa Ay si tunalewa lewa
Basi njoo tutuka
mkate butoka huyo dante mizinga zinadunda party after party makali mawisti matekila piga shot bash tuna peres unajua niku hot niku jachilia waitisha bia mintagara mia sikulamba bia uki nitadia unapewa pia nite mweshimiwa na sijachaguliwa huku tarajia basi pewa pia sako kopako katama kamsako ni vuva na opako ni masana tuko macho na beat ni ya mavosi ukil toka bafo
Lamba chupa, huku hakuna kulamba chupa Lamba chupa, huku hakuna kulamba chupa
Lewa kwa bili yangu, pesa iko Kunywa kwa bili yangu, pesa iko Lewa kwa bili yangu, pesa iko Iko nini, pesa iko Si, tunalewa lewa Leo ni weekendi, niku lewa lewa Mali tumabe, tunalewa lewa Lewa lewa
DJ Lighter
Chiquito, chiquito, girl Move about this low mama zita Chiquito, chiquito, girl Move about this low señorita Te amo, te amo, mamito Te amo, Mirena, ey te amo, mamito Te amo, Mirena, ey Ati whiskey, sip, sip, pongeza matipsi Whiskey, risky, nikiwanga tipsy Baby, shika chini, ukirombo sama hipsi Napenda majiki, pia napenda malipsi Chiquito, Mirena, move your body, mamito Play my body, me like a piano, you don't know So let the tingo, kalia, bolingo No funje, mifupa kama meno, bado iko Batoto tu, bakongo, bakupenda, bakusema, bakuwaza Bakutaka, bana uwa, bananana Mimi tuna yeye, tuna fanana, banana, banana Chiquito, chiquito, girl Move about this low mama sita Chiquito, chiquito girl Move about this low señorita te amo mamito Te amo Mirena, ey te amo mamito Te amo Mirena, ey
Baby girl, audio señora o mama sita Chico la palico ni cuchese kama guita Leoni, español, italian, african, niki Kata mamanzi na bia kila dakika Kura penda uki dance, uki tingiza maastra Baby tuki romance, mina feel niko France Tuna siyara haha, umeni pea ka chance Dena chika haha, uko pretty kama star Konza duze no mebliki, uki dance, uki shiki Chora saba na makiki, nika mna piga diki Kinswad na watiki, nika pidia na wasiti Konza, akina Nancy Lucy, masina wangeshi
Chiquito, chiquito, girl Move about this low mama sita Chiquito, chiquito, girl Move about this low señorita te amo, mamito Te amo, Mirena, ey, te amo, mamito
Stima na maji
Sikandima steam, steam, panda Zikirunda ni ma steam, steam, panda Zikishoka ni ma steam, steam, panda Zikirunda ni ma steam, steam, panda
Basita, basita, basita baby girl chachisha Fastisha, fastisha, fastisha ni kupige kichuma Vimerunda viko fire viko maji Mangeo satanita mkunaji Na wakemba wanistili ya kwa tumbo Sai wanania niwe wawo Simewaka simeshinda Kenya kwawo Siko zile maeria za kahawo Katotoka napenda korosho Kaipiga aje kibosho
Stima na maji
Kandima steam, steam, panda Zikirunda ni ma steam, steam, panda Zikishoka ni ma steam, steam, panda Zikirunda ni ma steam, steam, panda
Watu ni Stima na maji niko makali Gilbiz tuko kejani Masha shamani Making sita fadhali Tuko kupati Feel this KC Antas chrome na bakadi Tuko mabangi Hatutambui hangi Tucheze kadi Tukitoa na panti Sare mabadi Unda tuka taksin Mdogo mdogo Tikizama uko ndani Boko boko Kugawa kila mahali Zogo zogo
Stima na maji
Kandima steam, steam, panda Zikirunda ni ma steam, steam, panda Zikishoka ni ma steam, steam, panda Zikirunda ni ma steam, steam, panda Basi sumu
Ayo, this is Snowflake Delegon representing DJ Lighter DJ Lighter, step, step
Yo, it's gonna be the dream.
Iko sherena itaki asira, itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva, bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali, sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata, bali pali yaifai. Kabado unapima, teki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Sifuatani na umati na jimes kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi jom chai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindo wori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherena itaki asira, itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva, bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata, bali pali yaifai. Kabado unapima, teki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Na kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Weni mrasta mandasta umeka kwa kicho. Weni kimasta mabasta dulu wa kuficho. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni ya rasta. Kwa super marege kwa Snapchat. Mazigi jo tutinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga. Na ima jani siya kericho ni ya gabianga. Ilianza kakikolo saini pienga. Nina seske menijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi baby memshikia. Ruki lakini leo beda narukia. Backbench na misi mabusu. Freaky Friday na get loose na Lucy. Tika highway, majira it na ngusu. Pigwa wire, kazi huku. Rasta, nikiwa area sizi wake. Flash, flash, kani tei ama mbotke. Rasta, tuzidi dao sadi shoppe. Ala, na uwe kange chiri. Kwa sherena itaki asira, itaki mabombo manika. Inataka tuma kwanto meiva, bili talipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na kifo kanali. Sijai kata kwil, kata kwil katikati.
Sizi choko zana genge muwa choko zana hii. Na choko zama zekere mbaka muto niti. Na juni busy meni ngora. Busy na nipima. Busy na ningore kini ngora muifira. Busy kini bamba muipiga makombi. Nisi tuka gafiti nipiga na 69. Oh my. Choko zana hii na manadi. Choko za karazi kadidika sagani. Oh my. Choko za wajue tuwa gopi. Choko za wajue trending na tuto. Kini mina manadi na tuko locked. Check it tuko locked. Jige tuko locked.
Oza, tukolok, nama bang bang bigi tukolok. Oza, tukolok, nama bang bang bigi tukolok. Ata ukito alogo tukolok. Ata ukito alogo tukolok.
Tuko backstreet apa imenti. Tukimachoka na magala maketi. Mali safi safi ni mapenti. Kidogo waka anza misbehaving. Jua gode, jua tembe, jua kodin. Madiu diu sina levi bidindi. Na kusho isight ni kulit. Blue eyes diwa pombe legit. Dogo dogo tukiseti mindo pedla. King ping ni mwashika kastika. Look swafi ka Nairobi West nigga. Kuwa teka kuwa kunyo sima ninjas.
Oza, tukolok. Nama bang bang bigi tukolok. Oza, tukolok. Nama bang bang bigi tukolok. Tukolok. Ata ukito alogo tukolok. Ata ukito alogo tukolok.
Shika jaba pita besa kwa supana. Tapta mali piga chumsa kamtirina. Kiji na istadwa tisi na dabangena. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba
na kapuka Jumadeo wana wine raggedy kiyota Kuna manzi amevali ya kigeto Chiki vile anachezi ya kiboko Coco's night chini ameza na vituko Amechanganya taina ndo mnani ya dikiyota Tothie
Adikiyota Adikiyota Adikiyota
za goro nina dai pete tani kuzandanya goro lima madam chesa nina kitamla shika utam nyuma nina kibyangla dunga ma silver mbogi ina ujangla roga mchavichua kuna uganga mpenda ngwati kwani we ni mganga kwani we ni mganga
ni weekend imefika na gladundana shika jobo pita besa kwa supana tata mali piga chumsa kamtirina ujina nice, sadoti sina dabangana leo club kwa shika kwa waka na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za dabonge na kapuka Jumadeo wana wine reggae kiyota Kuna manzi amembali ya kigeto Cheki vile anachezi ya kiboko Coco's night chini ya meza na vituko Amechanganya tena ndo mnani ya dikiyota Tothie
Wati ya jira undis kibwa ndole Kialisi zitekana kwa choche Chachua sin tukifika na ni kuote Toka east, west, north, hadi south Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafua sin tukifika kote kuote Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafua sin tukifika kote kuote
Simu wache ni waroke hadi shoke Kuweni wapole na mto boke mine master route zote Tuanzie mbote na dondoka stage zote Na jumpstart kile na majama kama forte Itabidi wao koke Water to wine hand down Quarter to nine man down Bow down Nisho nani ana run town Kutoka downtown
Wati ya jira undis pigwa ndole Kialisi ziteka na kwa choche Chafua sin tukifika na ni kuote Toka east west north hadi south Kote kuote Kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote Kote kuote Chafua sin tukifika kote kuote Kote kuote Kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote Kote kuote Chafua sin tukifika kote kuote
Kali noti na die ni okote Kani noti si die mini sote Kukafunga misifikishi forte Ukicha sisa nipote best choche Jina die mala die die Kwa ndai hiko nini tuno vai vai Mangwai na naputu nyege full full Walai operesa kuchafua hiko nini my guy
Si die tuka haba si die waku kinda Na die tuka moja kazuri ntakalinda No wanda niko book like smart na wawinda Na bado tutalanta kimswad mina imba Waliona na omoka wakaanza kukachuki Jura piga tu maluku lakini sipigi suti Na teka dempi yako maere na kula pusi Alafu badeng na kapangia harusi
Wati ya jira undis kibwa ndole Kialisi ziteka na kwa choche Chafua sin tukifika na ni kuote Toka east west north hadi south Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utamuwa kote kuote Kote kuote, kote kuote
DJ Lighter, step, step
Kile anawoka nafanya niko crazy Kile anadua kaka toto nikashenzi Jumi bila unika, jua na mwezi Kamkis baby napenda yo mabinzi Kile anawoka nafanya niko crazy Kile anadua kaka toto nikashenzi Jumi bila unika, jua na mwezi Kamkis baby napenda yo mabinzi
Kile nakupenda mimi siwezi kutenda Kile nakupenda kwa wazazi tutaenda Kile nakupenda nimewacha ata brenda Nataka nikusike adimisho wa kalenda Kiki venye usorembo mepaka mafuta na baby Uki walk, unatingisha madhuza Baby, first of all, tuingie tu kwa bukla Sahao, shida zote na mafans, tukiruka baby Leta kidole ni kuvalishe hearing Juleo kama kwa ya sababu yaka leta sing Naku, penda sana, uliza ataliza Nataka uwe wangu ni kuite my knees
Kile anawoka, nafanya niko crazy Kile anatoa kaka toto nikashenzi Jumi bila unika, jua na mwezi I'm his baby, napenda yo mabinzi Kile anawoka, nafanya niko crazy Kile anatoa kaka toto nikashenzi Jumi Bila unika, juwa na mwezi I'm his baby, napenda yo mabizi
Una vila minapenda vitu loko loko Basi kamo ni peleke kwa soko Niko ndani nani, usikamna kina nani Minataka unisukewe ukue my boo Forever and ever ni me and you Kwanza pika magoti, chini miku Pete kidole me say yes I do Who this boy pa ni ami Ukini feel pa si call me honey
maji napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Mimi na yo nikakua his bitch in a bitch.
Come to na pedi kwa club. Acha tu slow show. Flexi kwa flow flow. Yani tu flow ki flow. Mmeka ear, I mean here. Juu mimi ndiyo kago. Vitu nimebeba ziko bie.
Deme ni nasa deme ni chocha aki niko aire. Siriki dudu kukinyanya macho niko bie. Inachanga misha brain tena sana mbie. Geo sakia nika leo na engi ya kindie. Anade kufunga duka nijipige pige valon. Chura ni chura ata upitie salon. Mele na nyuma nye usi kama nylon. Nakachachishi ya home juu kwa balkon. Iko bie. Rada safi ko bie. Iko bie. Fiti sana iko bie. Ati iko bie. Rada rada iko bie. Iko bie. Ati yenda sana iko bie.
Bad girl niko bie na disaster yo. Nipige lighter tunapenda marasta yo. Nichere saba waroshe tududu jo. Nihiti lafu genge nila ife bro. Na maji chafu kwa bucket yo inje bro. Tunawabeba kikaske skifo jo. Wampeke jenku zamisha tumamjulu bang. Kwa sofa ore uniseti tu.
Genge Tony na take over VDJ Jones. Wasani wanaomoka wana make do. Niko bie kwa hivyo leta magondikoni. Na bullet kwa piston iko na libido. Washa shada shikisha kajaba. Mindos kwenye wako joa chana na wababa. Mate na kupea ataka uko na homa. Sia tisi kupost ni WhatsApp ina goma. WhatsApp ina goma.
Iko bie. Rada safi iko bie. Iko bie. Sana iko bie. Ati
money. mocho, mocho, najua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, 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 najua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Niko kwete niko zanabe, kana kana shi, nimepandisi ya mbanati, juni nganyare, kuna vile nimekana fi, nimebana shi, mbotu nimenda sumbe na se, juni kona kish, saubaya nikinja na mo, atire nangwa, makangede na wandana su, juni komasi, malego na mganazi, sosi na masi, na wateki adi wanati. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo, mbogi yake ni kupwachi kama wakido. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo, mbogi yake ni kupwachi kama wakido.
Yeje sisi najua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Yeje sisi najua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo, system jo, imeninyi makazi jo, degree yangu, ni urembo jo, mboki jo, inataka dishi jo, inabidi tuwateke, wamocho, tupateza matwara, wamocho, utanipa tazabe, kanashi, mchana maini, sima bati, nikitora vile ntateka tuwadhi, nite mkulima na mimea, mkurugenzi wa kutipulizia, kuwamocho, ndiyo riba.
Yeye sisi unajua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Yeye sisi unajua ni kuwa mocho, mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Yo ni manzele we right about now na chill na the king of the street himself, DJ Lighter.
Mulisema kutakuwa na ofa juzi, ati mutafanya nikae kama chungli, ati mutafanya nikae italiano azuri, ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli, ati pata pesa ndo tajua mana sabuni, usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa, ana buy makeup ya kupaka paka, kuku kuku manga manga, turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Kupisha mwisho wotu wakalia kama mgale mwwe.
Siri yangu when I wake up, I bake up. Siri yake when she wake up, ni makeup. Atote mascara, lipstick imekaukia kwa sigara, clop top umebaya pasngara, swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulage yasi, wazi wazi uneza chua kana wasi wasi, nika rembo kana piga mpaka nyole basi, side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rainbow ni makeup, ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Pidi wangu anaslinge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa metukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ngombe kuku, madembi ringanya na kadudu. Naitrana saize wezi toka pudu. Mturo kwanga tamu, itati usiku. Na materorist, anawata kubom. Pasta nganga, anawata kukon. Jibanjigi, Kenya ni zalon. Alejandro, Vandem wapon.
Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. 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 Oh, pandemic. Tako juju cabrics za Honda. Tako black black cashets za Honda. Na tuko mavela kachogi wa mocha. Waganga si wagenge ni na mbogi ya macha. Tako juju kajek ya tractor. Kunyifanye wet car sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzika ni chep na mtwep na count. Ala kazim, ala kazam. Abracadabra zing za lazu. Nil kwa wazim, predi wa sadam. Maka kabrasa kanita bazu. Oh, pandemic. Koruka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic.
Guy, kusha kuwa mbori, guy. Kusha nuka mtani, guy. Watoto wapatikani, guy. Saini muadhani, guy. Guy, 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 guy. Jui mara ni watch porno. Nikivuta ma bom bom. Kisha ni bom chinku.
Tobo and sto boy. Tobo. Tobo and sto boy. Tobo. Kutunare. Nani kunare.
Oh. Pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pa, pandemic.